Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
The bad number.
Leo ni siku yako. Chingo ujavyo momoyo ujama. Unaweza usifike mwakani kuiona siku yako. Leo wawo ni siku yako. Leo ni siku yako.
Kofia kidogo nilichojaliwa kukupa. Zawadi ya miogo japo hata niponda. Pokea kidogo nilichojaliwa kukupa we. Zawadi ya miogo japo hata niponda. Mama swaifani, tikisa champagne. Keki wale kwa foleni uko nyuma, hebu tulieni. Mama swaifani we, tikisa champagne. Keki wale kwa foleni uko nyuma, hebu tulieni we.
Happy birthday to you.
Happy
siku yako umezaliwa tunaimba leo.
Happy birthday.
Umependeza cheza kidogo.
Happy
birthday to you.
Happy
birthday to you.
Chereko chereko leo umechana karenda. Rafiki zako na ndogo zako sote tunakupenda. Ni furaha tele kwa kona kwetu. Basi kata keki tule, shika kisu. Kata keki tule. Nishe baba na mama keki. Nishe upendae keki. Walishe marafiki keki. Walishe majirani keki.
Aya tuje, tulimwage unola segele. Tuselebuke, leo tule tunywe na tucheze. Bilinge, bayoyo, mama wo, chipinde. Leo siku yako tama. Upanyanyo, upotiti. Leo miziki, ya moto tunakiki. Upanyanyo, upotiti. Leo miziki, ya moto tunakiki. Tuselebuke.
Happy birthday to you.
Happy
siku yako umezaliwa tunaimba leo.
Happy birthday.
Umependeza cheza kidogo.
Happy
birthday to you.
Happy birthday
to you.
Happy birthday.